mano mutipe mwakipe narakare nse abakore Nibuibuka ya masezerano kwa sezeranye imbere y'abantu Atusaba nanje karamata uzawe numbwiza Tuterane chingumu alika masezerano urayibagiwe Ariko nicyo tanyisera kandi nakuzanye unyiseye Kitonesiganze Ariko nijitanyisera kandi nakuzanye unyiseye Kitonesiganze Unchiraho maneko mucunga cungi onji yose ati nakunchira makenga Kuri madamu iyo nizeyo Bamiga mata yabana Harikega unakuzitisi nkuko Bigenda madamu iyo ngaluze Sanga wabihambiye Atireka njende nakubana umutindi Utishoboye Mva magambo y'abaturanyi Abo nibashako tubana Batera umugongo mpindukire tuba Urugo madamu Ingi nanje zakare Rumere nk'abakore b'inkotanyi Bafata ibibazo by'urugo Bakabyana ku muhanda Ariko nicyo utanyisera Kandi nakuzanye unyiseye Kitone siganze Ariko nicyo utanyisera Kandi nakuzanye unyiseye Kitone siganze Bisibu, muba musanya tencha mwechanga Wofunye nabanga taliwo Mbalababa tuchankalanya Mbalababa palapalanya Abo doba fako Wakabjani kumuhanda Aliko nicho tanyisera Kandi nakuzanye unyiseye Kwa Kitone siganze Aliko nicho tanyisera Kandi nakuzanye unyiseye Kwa Kitone siganze Ariko nicyo tanyisera Kandi nakuzanye unyiseye Kwa Kitone siganze